kankunyweze muno mulembe twe wamu ensimbi nga nkusamu omulamu nakyusamu nkwagala ebiriyo munanze mpulira omuliro oyambala ebiriko kakana nkukuba engulawo bed of roses tochukuba misana kawungezi owamponya obulwadde nkikugamba ne bumba ntamidde yegwe yakyusa obudde mwana wa mama lero ntabudde yegwe sente balifeke onansonyiwe byokugera jangu twogere mukwano gumunyo mumba nyama njere mukwano gw'omunyo mumba nyama njere nateesetese leero nfumbi ekyenkya njagala tunyumirwa obulamu kwebikke masuka olwo tulyoke twabike nkunyumize ngendo gyempise twesunganga after quarantini leero tunyumirwe ng'abatini katwesasuza ebyasala onansonyiwe byokugera jangu twogere mukwano gw'omunyo mumba nyama njere onansonyiwe byokugera jangu twogere mukwano gw'omunyo mumba nyama njere nkwagala ebiriyo munanze mpulira omuliro oyambala ebiriko kakana nkukuba enguliko wamponya obulwadde nkikugamba ne bwe mba ntamidde yegwe yakyusa obudde mwana wa mama leero ntabudde twesunganga after quarantini leero tunyumirwe ng'abatini katwesasuza ebyasala dwaleero mbawosula olwo tulyoke twabike nkunyumize ngendo gyempise onansonyiwe byokugera jangu twogere